Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Fade the beat.
Penzi lake mieleka, ila lenipenda na minka pendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nateka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzoka nipa chumbani, kipengele bola cha kumpa gawisha. Eti kadata kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vita sana pata nikimuuzi vipi ni muele. Penzi wangu komando, akabipe na tena kaba kwenye ko. Anachoni shinda na nipa sana do, no manana shindwa kuenda kukote. Bounce again, bounce. I love you, bounce again. Bounce. Nakupenda, bounce again. Bounce. I love you, bounce again.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anapiga mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana.
Baby mama
miana nituma sokoni, yana kuenda jim kuongeza body lake, yeye. Nikirudi na pika, squeeze majirani, wananambia mini mumebweke. Nantukana, hawajui penzi lake mini merizoea. Twapendana, na nitakwenda bara nae, yae. Yapo na manguvu kama John Cena, kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake laki jeshi bouncer. Ananipa vingi siwezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer. Misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena? Umefika safari yangu.
Ya habibi.
Mimi mama habibi. Umezama kwenye moyo wangu. Tuli, tulia. Takwenda bara na we.
Bouncer,
mama.
Nakupenda, bounce again. Bounce. I love you, bounce again.
Mpenzi mwenzangu mijiwe utakuja uniue. Najua wivu ndio mapenzi, ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu, hasira kama mbogo. Kama mbogo, mbogo.
Records.